Square Music.
Yani mzuri ni shy, kimtazama na yo rangi ya Dubai. Apata taka run, na mwaga wino mina ye till I die. Nishaweka sana lingo, hadi ulimbo, wala ana tu yu mremo. Nesi ataki tonani,
why?
For sure baby you
my, why?
Iwe usiku iwe mchana,
why?
Sipati hata kampani,
why?
Usizuge badae, si unipe data. Umefanana na mama, miniwe baba. Usizuge badae, si unipe data. Umefanana na mama, miniwe baba. Tuka relaxi garden, tupate mango passion. Najua napendaga fashion, zawadi ya jinzi dozen. Ikikona tuna smile ata ukinuna mimzima. Ilo jichoka upo imenitafuna mazima. Nishaweka sana lingo, hadi ulimbo, wala ana tuyu mremo. Nesi ataki tonani,
why?
For sure baby you my,
why?
Iwe usiku iwe mchana,
why?
Sipati hata kampani,
why?